Speakers on. Turn this motherfucker up.
na umeniridhia, inasubiri tuachane.
Nitasubiri sana, nitasubiri,
nitangoja.
Nitasubiri sana, nitasubiri,
wanasubiri tuachane.
Nitasubiri sana,
Vanilla lila, tam tam fiti, ikichenga karocha mila.
Benzi kule sauti watupai, tupali pambe moto, kama mafuta kwa karai.
Okay. Na uliva katoto ni toto, kutia mpaka koko iko, ko. Kito ni kulamba mwiko, ko. Saka fati kwa taniko, ko, ko, ni koko. Mama kanyewa,
nikumeshe.
Ya leo kiboko,
nikumeshe.
Imeziti utamu,
nikumeshe, she, she.
Asa kukwacha we,
Zaza.
Ninde kwa mwengine, Teuri sina,
kusichwa cheze jana.
Ananambia chumbeza, tena nikizidisha, ananambia koleza. Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza. Japo imethibitishwa, ila itampote. Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza. Nikitaka kusitisha, nikitaka kusitisha, nikitaka kusitisha. Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza. Tena nikizidisha, ananambia koleza. Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza. Japo imethibitishwa, ila itampoteza.
Ikipanda ni bala, ikishuka na haki, asijapata madhara. Akitaka nampa sukari,
nampatia sugar sukari,
nampatia sukari,
nampatia sugar sukari,
nampatia sukari,
nampatia sugar sukari,
nampatia sukari,
nampatia sugar sukari,
nampatia.
Kilianja juu njasifanyi ajisi, na mjazi aja juu jana vitanga wizi, yeah. Baba chanja, baba chanja, chukua vyote chukua, vitafune ganja ganja, chapua mwaya chapua, ujibusti na tara, tuliza na kitu wa ila iadhari na majewe, usige ukaugu wa mana
Ikipata ni bala Ikishuka na matari Asige pata madhara Aka iko sana hali Lata yake msala Shira ya kizanzibari Na misi mjimi wala Akitaka na mpa Aishu kakari
Na mpacha shuga sukari Na mpacha sumu kakari Na mpacha shuga sukari
Maji ya kapita Mihigo na ushafika Ina ganyo ganita Baby Chauru taki kabisa Eti uniache na visa Ya fira mina musa Ligi Ikilala na utakama Naniita Nafumba manju Nafuta shuka Naona nafumba zika Unishika kondipo hapo Nafarigika Mambo yako mahaba yako No mana natonu no kawe
Wana 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 Pale tulipo kutana Mikono tukapeana Macho ya kati zamana Wana 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 Pale tulipo kutana Na makubadilishana Na usiku kubaliana
Sema marafi Yeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona Rapi Ameni manusura jehuri sina tena wendo ganzi Meni maliza hasira simu mwe wakisema
Nide keze, nile waze Washushuke wanyamaze Nikinunga nibembeleze Usini pepe nipulize
Watuome awashituke Roza ozi waume
Nini pike ule chote Unenepe upene
Wana wana Pale tulipu kutana Niko mtuka peana Macho ya kakisa mwana Wana wana wana
Pale tulipu kutana DJ
Ivan Kani umbuwa umbuwa Anaveni dadavua Vitu flani vya kusisimua Shatangu wanabesha Kani umbuwa umbuwa Anaveni Kani umbuwa umbuwa Anaveni Kani umbuwa umbuwa Anaveni dadavua Vitu flani vya kusisimua Chachambu wanavyo ichambua
Nipa mina tengate Mikato nika tekate Igande ina tenate Iteleze shwe kwa mate
Yala 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 Yala
Pania, pania Na hajataka kuniachia Kanipania, pania Na hajataka kuniachia Kama samaki hulumakia Uwanza kichwa pakana kiaya
Na iyo basirikali Kijana pele kwe mali Ananifanya silali Siwasi sitafakari
Yala
DJ Ivan
Yani kwa sauti Kasema deka, deka Mimi najiachia Kanipa shuruti La kumteka, teka Silaha kanigawea
sito zara ninge na mati pwede nkamroge abadan oh abadan penzi ni chanje mizaituni kwa viringe na kusiki ninoge abadan abadan vineno vya kisirani kafumwa na mafulani weupe mara kijani inawa usuni pimo fisoni zani kutuwa kwenu midomoni mewaka vichwa ni mtu meze fwini nege asili ya buga kufuwa weze kani misili ya kifuruga kaufi waku utamani atenda tafuta baga japota maliba nani ende tezi sina waga atare nye mtamani
Kupengwara Kupengwara
I was thinking about you, Leo. Just to let them know how I think it's a hotel. How I think it's a hotel. Oh no, imagine your smile, Lolita Nifana, Lolita Nifana, love is a moyo.
Chupori wapoteze Nikupe sukari jinumile Kachumba kachori jinogeze Hey, baba, baba inogile
Nobody love me like you do Love you like I do
like you.
Love me like you do Oh yeah, oh yeah
Cause nobody girl love me like you do
Oh no
Love you like I do
Oh no,
love
no,
me
no
like yeah. you. Nobody feel happy like I do. Anything I do for you. Yeah, you got me acting like a fool. Set me on fire and you make me feel cool. I just said, yeah. I
got cool and I went away. And I found it enough of you. So, come and stay with me, baby.
You see, if you smile for me, when you wake up in the morning,
DJ Ivan.
You touch me slowly Na cheka cheka mwenzio You keep me falling Mpenzi wangu Na kwenye giza giza totoro Wendo mwangaza wangu Shuma wangu wakupapasia I love say I love you too much Baby you know say I need you too much oh. يا روحي حبيبي hey, I love you آه يا روحي حبيبي hey, I love you بيكوا بنزي لك
Tumemshinda shetani baby Tumewashinda mahasidi Tumewashinda mahayawani Oh halala Tumemshinda shetani baby Tumemshinda shetani baby Tumewashinda mahasidi Tumewashinda mahayawani Kitanga kiwe sahani mpenzi Nikule nikufaidi Nichoshe niwe tabani
Ohalala Mimi mtoto wa udongo Mvua sisiwezi Kile mansie na magongo
chechemea, chechemea. Dumange tupige msondo, unirutishe. Na minyeze ndondondo, unyemelea,
nyemelea.
Ja bless my love, amen. Bless my baby, oh,
amen.
Bless my one and all,
amen.
For I am
happy tonight.
From the sun and the moon,
amen.
Midnight and the noon,
amen.
Nilingie kipenzi chama, wasije wakanibia.
Ah, ya ruhi, habibi.
Safari lifanya njia ni ushukie. nikaka kosa siti miliki gari lako mwenyewe. Nikajiweka mashati, nikajiona minomie. Kweli mbaya halisi na wema hakosie.
Nisame DJ Ivan.
Nisame.
Turn it up, turn it up.
Nisame. Nisame.
Chozi iwidiwi na changanyikiwa na vilio sishikiki. Niko magharibi liza mapo juu, wewe upo mashariki. Zawadi vipochi vijuisi vipipi na zimisi chokoleti. Nimekomadia nilivyo nyongea, uba zako sizipati. Tabibu, unikomesha umepata toto la kitanga saba. Umeichoka jeuri yangu ya kipima lilegu. Limeniisha kabisa baby halinanga aibu. Wananicheka wajinga rudi na kuhu.
Safari lifanya jia ni ushukie. Ukakosa siti miliki gari lako mwenyewe. Mkajiveka mashati, nikajiona minomie. Kweli mbaya halisi na wema hakosie. Nisame. 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 Nisame.
Now you become a dangerous wako. Fala mnyinga, I cannot be focused. I'm after your fingers.
Jalo, jalo,
jala, jala,
jala.
Let's run away.
Jalo, jalo,
oh my yeah.
Jalo, jalo,
yeah.
Jalo, jalo,
jalo, jalo, jalo,
jalo, jalo,
jalo,
jalo, jalo,
jalo, jalo.
Ya mwemwere, mwemwere.
kukolea kwako kidiki wakudani angedere ngedere
sasi kwa sasita
akasaki
unige muhika
akasaki
to kujikomentisha
akasaki
kumisha vipicha
akasaki
mwambieni mwambieni
malalia keshalewa
aha apunguze kampeni
imolisha chukulewa
mwambieni mwambieni
malalia keshalewa
aha apunguze kampeni
imolisha chukulewa
Nataka kusimulia
DJ
ilikuwa sawa kumbe kuzaa kuchangama nina wewe hadi milele kwa wasaa chokozi uwabaki kutazama tuwato ya shangani
nimesikia habari eti kuna mtu twa mkera mbona akae tayari mana bado kufikiri tena na usiku ni kumate oh my baby boo wake ningate ngate you know how are you nikizidi ukomi unichape sila farungu kwenye nyoto ni pepe mwanani wangu bezi letu kwa opaya
nitawachoma sana
Ada, kinachotaka sanafsi upasi sabuni Kwangu siwe na wasi, nishaacha uhuni Ada, kama moyo jiko basi, wendo wangu kuni Mapenzi soka, nipe pasi, tie nyavuni Sina wasikutishe kwa jumbe zao zakata Milo kama tiku, hapa jimbo umepata Mahuwa nitashidi, na baby unayajua Siwezi fanya ya shishi, uchebe kukubutua Wambie na ipinizi, kwa tuwa na jisumbua Ufu paka shindo fizi, wa upaka utawaua Dodo, dodo,
nimi ukuta dodo na mjani wake
Nimeokota dodo Simba nimelipata dodo
Nimeokota dodo na mjani wake
Ombi mwezenu toyo
Na
nitawacho
Nitawacho masana
Nitawauma
Nitawacho masana
Karoba ya sena
Nitawacho masana
Na gatu wacha
Nitawacho masana
Asa baby ni chese shengu
Kondo hiko Atu ni chese kondo
Timwili, timwili, kutimwili
DJ Ivan
Kipoki dude ngo, wajina sito kitanya Kiyana
nightmare. Here's worst nightmare. DJ Ivan.
Mapana, eti wili kujitotumusha Nita kutawanya Kabahari na fimbo ya busa Umejigeuza soji Siwa korona wala vogi Nailo wala kufoji Eti nina kupa koji
Oh leo nikome mwenye kira Mwenye kira Mwenye kujua vizuri litiwe Mauza uza, we mwana mauza uza Si wame kushindwa kwenu, wani mwengu tutapufuza Mauza uza, we mwana mauza uza Si wame kushindwa kwenu, wani mwengu tutapufuza
Yeah. kisha lewa Hilo kocha limekuganda Steam zisha kupanda
Oh, 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 kupe tarifa mwenzangu Yamenifika kwako, we mwana mki mwenzangu Sema oh, 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 kupe tarifa mwenzangu Yamenifika kwako, we mwana mki mwenzangu Wanakwa nalalamika, ila akija nyumbani Eti ujui kupika Kula kwako hatamani Kwangu kalifenda tembele Toto laini laini Shoga umeni mwa upole Tajiri wa kisirani Na samahani Samahani mwanzo nisikujitambulisha Mimi nani Miendo mke wazi weke nyumbato Tena nimemganda mumeo kama kichwa na kisogo Snowbaya
Snowbaya
Nikichukia Snowbaya Kiweza Nikichukia Snowbaya Nikichukia Nasema mnyonge mnyonge ni yaki yaki mpeni Mke mweza unanifaa Mie nikiwa mwezi ni kwa mwewe sekani Kwa kwa wana anaka Mambo kusaidi hana Wala usihusu nike Squeezy kushia mawana Lofashe ni kwa wana wake Itaidi chunga sana mweza nguhu siyatuike Snowbaya
Snowbaya na wea
Nikichukia
Kuniolea mure
Snowbaya
Snowbaya na wea
Kiweza nikichukia
Kuniolea mure
Snowbaya
Snowbaya na wea
Nikichukia
Zungusha kiuno chako Kwa kichina Zungusha kiuno chako Kama shepu huna Pambana nali yako Kama huna Pambana nali yako Nasema masha zungusha We zungusha Sasa wanjara zungusha We zungusha Adija kopa zungusha We zungusha Mama dangote zungusha We zungusha Mama We kama mzuka umepanda Tuende paka chini Na nisige mtajaja cheze na mimi Na kama mzuka umepanda tuende paka chini Eti na nisige mtajaja cheze na mimi Tuende chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni Avokati chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni Nakulie chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni Ushoto chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni Mama Tuende nache, 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 nache
Nache za Diblo one touch
Nasema ay, mama, ay, mama Mama, ay, mama
Comic Slicer.